haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad xiliyadan oo kale dhegaysan jirteen, waxaana inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waxaa maanta studio v o dan ugu soo booqday Aamina Muuse oo ku magac dheer Aamina Isirka, isla mar ahaantaasina gabar daayar oo waddankan Mareykanka ku dhalatay kuna barbaartay, hase yeeshee xiise gaara u haysa dhaqankii iyo heesihii Soomaalida. Waxa ay leedahay podcast ama warbixino ay ku daabacdo bogageeda internetka ee ay bulshada ugu soo gudbiso qiimaha iyo sida ay bulshadu ay tahay inay ula socdaan heesaha iyo dhaqankii Soomaalida. Waxaan jeclahay in aan Aamina ka wareysto arrimo dhowr ah. ugu horeyn, Aamina, kusoo dhow studio v o a.
aad baa u dhowheyn.
Waa tahay Aamina, marka hore waxaad sharxad naga siisaa sidee buu ku dhashay fikirka ah inaad samayso podcastigan aad uga hadlayso arrimaha dhaqanka, heesaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay Soomaalidu asal ahaan ay leedahay?
Ugu horeyn, maan doonayn podcast inaan sameeyo. Inta horeyse waxaa sameeyey blog ama qoraal internetka ku qoro, u keydiyo waxaa soo maray inta dalkii tagay, inta qurbaha joogay. Hargeysa waxay igu horeysay inaad tago 2015, kobo waa sii noqnoqonayay, and then London aa tagay, Finland baa tagay, and hintaasoo dhan waxaa aad ku jiray bandhig oo dhaqanka iyo fanka, Hargeysa Book Fair, Somali Week Festival, waxaasoo dhan. So waxaa arkay qof kasta qiimo kule dadka Soomaalida, and Soomaalida siday soo dhaweyneen, and sida xoogga loo saaray dhaqanka, hidiyaha iyo fanka. So intaas kadib, then marka Mareykanka kusoo laabtay iyo shaqadeeda bilaabay, and you know Mareykanka iska joogay, then weli waa ka hadlayay waxaa soo maray, waxaa soo arkay, aniba waxaa igu kordhay you know fikirkayga. Intii ugu horeysay waxaa moodayay you know wadankii markaa tago inaa dadkaygii la kulmaya, inaa aad u jeclaan lahaa, inaa iska degi lahaa. Waxyaabo kale baa kasoo baxay oo kolbaa weliya ka hadlayay. So inta ugu dambeyn dana saxaabtay waxay xoog ii saareen oo kolba like Bararujin, is that like ee dhiirigelin podcast inaa sameeyo, inaa dadka kale you know la wadaago waxaa soo maray, waxaa soo arkay. So isirkana sidaas ay u bilaawday 2020, anaka you know aduunka dhan kala xidhan oo xaafadeena ku kala joognaa.
Waa tahay magaca Isirka ayaa ah magac cajiib badan. Sidee baad ku xulatay markaa inaad magacaasi aad barnaamijka ugu magac darto?
So ugu horeyn, Aamina Isir baa you know magacayga like you know like oo magac dheer ahay, and ayeyday hooyo baa isiisay magac Cisid markaa la kulmay. Markaa ugu horeyn Hargeysa isku aragnay, I was 25, I was shan iyo labaatan jir, so qof yar maan ahayn. Waa markii ugu horeysay ayeyday hooyana arko. So markaa fahmay Isirka like micnaheeda, then waxaa ka fikiray what I realized was that you know way ugu soo dhaweyneysay inaa, and way aad u farxday inaa dalkayga kusoo noqday, dadkayga kusoo noqday Mareykan, inaa ku dhex lumin. So then Isirka the wa you know haddaad Mareykan ku kortid, haddaad qurba ku kortid, wax kasta ka baa inta dabeyn lagu daraa you know siduu Soomaali noqdo. Ba Isirka also waa magac Soomaali asala you know. So then waxaa doonayay podcastka inaa lagu bilaabo inaa ka hadlo Isirkayga you know marka dalkiya tagay waxaa soo arkay, and nolosheeda siduu like you know kala balaadhinaya, then Isirka sidaasoo kale would also develop oo sii balaadhin lahaa.
Waa tahay Aamina, marka haddii aad dhegeystayaasha la wadaagto waxyaabaha Isirka aad kusoo qaadato ama barnaamijkan podcastiga aad soo bandhigto, waxyaabaha aad kusoo qaadato maxaa kamid haddaad sharaxadana siiso?
So waxaa aad xoogga u saara dadka Soomaalida, especially you know sidaad sidaas ka hadalnay, hooyaday baa wareysaday, aabahay baa wareysaday, asxaabtay Hargeysa la kulmay baa wareysaday, dad badan oo kala duwan oo aana like dalka ku dhalan baa wareysaday. Sidaa laga hadlo da qof kasta xaq buu leeyahay you know dhaqankooda, sinjigooda iyo dhaqan like you know inay bartaan, but also inay connection la yeelan karaan. Kalabaad, heesaha aad baa u jeclahay. Heesihii hore xoogaa u saara, kas heesihii hore waa waxa namawada like dhaqanka iyo heesaha wax namadayn kara anaka Soomaali ahaan. Meel kasta dunida joogta, waalid you know qof yar, qof dhalinyar ah, heesaha Soomaaliga ba you know wada dhegeysanaa. So xoogaa saara heesaha as well.
Waa tahay, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo adiga oo kale ah ama wadanka ku dhashay ama iyagoo yar wadanka la keenay laakiin hadana jiclaan lahaa in ay sidoo kale wax ka ogaadaan een dhaqankooda een heesahooda riwaayadii hore Soomaaliya dhalinyaradaas oo kale ma dhacday inaad la hadasho ama aad la kulanto hadii ayba dhacdo inaad la hadasho ma jiraa waxyaabo aad ku baraarujiso sida aad dhabaha adigu qaada ama wadada adigu qaada inay qaadaan oo kale
ha adiyad I think wuxuu ugu horeeyay dadka way ka baqanayaan you know inay dhex galaan they're like afka ma ku hadlo waxna ma ka garanayo laakiin aniga meesha ka bilaabay hooyo aababa wax waydiin jiray and marka cilmi baaris ka sameeyay Soomaaliya dadka waxay soo mareen dan markaas yakana waxay la wadaageen you know what knowledge waxay soo mareen saas oo kale so waxa dadku sheeglaa ha ka baqan dadkaaga iyo dhaqankaaga xaq baad u leedahay diiga waa wada leenahay sinji you know isku sinji baa wada nahay but laakiin dadka iska wax waydii and you know they could probably make it a little bit difficult into horisa you know maybe yeah in yar but wax kasta marka wax baranaysid you know like xoog yar baad soo maraysa laakiin ku dadaal YouTube wax kastaad ka helisa heesi hore there's a YouTube page called Somali Music and Culture and ruwaydi hore oo Somali lagu dhigi jiray even in like baydaba meelahaas baad ka helisa heesi hore dan halkaas baad ka helisa imika TikTok Sudan sarar bala wada dhigaysa but laakiin there's a lot of stuff available online so if had dad la qabsatid kolba iska daawo then afka iyo luqada waxa soo dhan wad la qabsanaysana
waa tahay dhalinyarada ayaan ku gudu jiraa su'aalihii la xiriiray wadankan ku dhashay ama ku barbaaray ma ka heshaa falcelin marka ay dhigaystaan barnaamijkaada in ay inta badan barnaamijkaaga luqadda ingiriiska ku baxaa sidoo kale mar qarkood laakiin luqadda soomaaliyana waa ku hadashaa dabcan waxaad ugu talagashay in dadkuba ay fahmaan kuwa soomaali ku hadlayo kuwa ingiriiska ku hadlayo dadka halkan ku dhashay ama sida aan ku sheegay ba halkan ku barbaaray ma ka heshaa falcelin ma ku soo diraan fariimo ay ku leeyihiin sidee wax u qaban karnaa sidee maxaa sameyn karnaa barnaamijkaagi falcelin noocee ayaad kala kulantay bulshada halkan ku dhalatay ama ku barbaartay
because badanka you know waxa iga yaabiyay but dadka you know dalka ku dhashay ba aad u jeclaysada podcast kayga because they're like oh aad bad really like heesay hore your duck and cat ku xidhan tahay but kuwa halkan ku koray waxay tahay laami you know and even dadka la hadlo dadka la wareysado waxa kalina you know wili Soomaaliyanahay sinjiga iyo diiga waa leenahay laakiin halkan bana waa ku kornay waxay u tahay meel ay labada dhaqmood you know kuwa qurbahay ku koreen iyo ka Soomaaliga meel ay ku heli karaan so also representation wa wax aad u poor qof sida adiga oo kale inaad aragtid so that's also why hoga waxa u saarayna af ingiriisi ku hadlo because sida adii weydiinaysay dad intii hore dadka marka wax Soomaali maqlaan haday halkan ku koreeyda maybe aad ma waxaysanayaan ma la qabsanayaan because waa wax ka fog oo aan si fiican u fahmin laakiin af ingiriisiga aad bay fahmeen in sidaa u hadlaya waxa soo maray nolosheeda waxa soo dhan waa you know something that they can also relate to and so a lot of times what they say is that yakana waxay doonayaan dalkeenay tagaan oo dhaqankeenay la qabsadaan so waxay u tahay
dhirgelin
no but also like a roadmap
what I mean and waxaan sidoo kale weydiinayaa waxaad ka dhawaajisay in dhalinyarada ama dadkii kale ee wadanka joogay ama halkan yimid iyagoo weyn laakiin dhaqanka Soomaalida yaqaana ay yihiin kuwa aad u xiiseeya maxay ku dhahaan dadkaas ayaga markay arkaan adigoo halkan ku dhashay halkan ku barbaaray haddana dhaqankii sidaas aad uga hadlaysid oo barnaamij oo maalin kasta sameysay toddobaad kasta sameysay ma ku dhahan dadka noocaas oo kale
aad bay iga yaabaan intii adiga hor wadiisay waxay wadiyeen sideenan halka ku dhalatay ba wili sidaas you know dhaqankeeda ku xidhan but laakiin I think also for them it's a motivation you know hooyo abba imka afartan sano bay Mareykan joogeen way ka tageen dhaqankaas hore laakiin hooyo markasta markay aragto aniga heesaha dhageysanaya aad bay u farxataa but then also way up touch is like inaad Mareykan ku dhalay sidee Soomaali imika iga badisa but waxa dadka doonaya inaad tuso maaha mid uun inaad kala dooratid dhaqanka halka mise dhaqanka dambe labadaba waa isla wadi kartaa waa muhiim dalka aad degan tahay inaad horumar gaadhid sida you know dhaqaalahaan dalkaas ku xidhan laakiin dadka qofka tahay sinjigaaga meeshaad ka timaada isirkaagii you know inaanad ilaawin and also mid kala kugu daraya waxa igu yaabka badnaa the most listeners on my podcast dalkay joogan ka waran
Wow.
So even qofka koob ina oh af Soomaali waa ina af Soomaali wanaad ku hadashay dad you know yakana af Ingiriiska way la qabsadeen.
Ha. Marka dhigistayaasha ku dhigista barnaamijkan badankood waxay joogan wadankii oo ma joogan qurbaha. Waa tay. Gurdhuid marad aan xafiiska ku jirnay waxa aad i tustay oo aad ii sheegtay sawirada fanaaniin hore. Sidee kuu soo gashay inaad fanaaniinti kaliya ma ahan inaad codadkooda kaliya aadan dhigaysanine? Muqaal kooda xitaa aad galatay kuwii hore
ha big waxay ku xidantahay horta aniga qaar ahaan music aad baa u jecelahay laakiin I think funk waa sida dhaqanka Soomaaliga u dhex galay so waa ina heesaha waa gaar inaad you know dig inaad dhigaysid inaad jecelay so laakiin shakhsi ahaan dadkii hore sida yihiin waxay soo mareen imika there was astaan waxay soo bandhigtay like muqaal yar oo kooban Cumar Duule laan xaysa laga hadlayo like taariikh noloshiisa you know Mareykanka joogno qof kasta wax wadankan saameyn u leh noloshiisa dhan waa la wada garanaya so waa qasab dadkeena Soomaali in asaas oo kale la wada garto wajigooda waxay soo you know taariikh nololadeeda because dadka hore haddii we DC like dadka waaweyn waalidkeen oo like it's not a big deal to them way whether garane way slow koran you know what that's si aadaya but anako oo da yara oo halkan ku koreyna you know they're like celebrity stars so funka aad baa u xiiseeya but also madonia magacahooda you know in la ilaawo so even markasta like I always muqaalo doodi hore you know in their prime marka wada kechoge waxay kamid tahay you know dadkii Soomaaliyadii hore
waxaad kala wadaysay ku celcelisay marar badan in heesaha aad xiisayso in kuwa xiisaysa ma heesaha hadda kuwa hore kuwa dhexe yaa sa jeceshahay fanaaniinta dhigaysataa
heesihii dadkii hore umbaa jeclahay kuwa imika jira waa la qabsaday like so aad dhigaysan karaa laakiin haddaa ka hadlo fanaanid yaa jeclahay like number one is Saar Ahmed
okay
I did a podcast episode about Saar Ahmed Javed Alan Haristo that's my number one favorite
okay
maka xiisa dhaco I like Amin Abdullahi Hirsi Alan Haristo
okay
And then Yurub Genya though at Bach Allah. Yeah.
Fanaanti hadda ay ugu dambay. Dhinac gabdhaha ma sheegtay ragga ma
No 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 dhageysada. Like Hassan Allen marmar ba dhageysada iyo Ahmed Mooge. Laakiin fanaaniinta dambe uun ba ragga dhageysada like Khadar Keyo, Sharma Boy, Khalid Kamel
Sudan Serar mar baad
ka dhigtay Oh yeah Sudan Serar yeah bin Onni Maan Hila
okay waata ugu dambeyntii maxaad barnaamijkan ku soo gabagabeeyay soo aad fursadana uga faa'iideysanaysaa maanta aan ku seenay
I would just say that wahadonia una ina ku dameyo that dhaqanka waad waxa wada leenahay so qof kasta despite how they like present themselves or who they are but qof kasta meel kasta ku koreen ma had dadka ina laga fogeeyo or dadka ina like laga xiisa dhacose oo maadiga halkan ku koreen maxaa waxaas like I want to say dhaqanka waa wax wada leenahay so qof kasta qof Soomaali waa qof Soomaali so dhaqanka luqada fanka you know haq bay u leeyihiin and maha I think wax una laga fikiro in dalka uu ku soo baxayo imika dadka qurbaha jooga aad bay u xidhanhiin you know dhaqan maybe it's a little bit different we could do it because obviously qurbaha la jooga so waxyaabo kale lagu daray laakiin aniga waxa dadka la wadaagi lahaa which is say the sinchiga like aqimeyno
aad bay u maasan tahay taasi waxa ahayd Amina Muuse oo ku magacdheer Amina Isirka oo barnaamijka madasha dhalinyarada toddobaadkan marti noogu ahayd waxana aamina sida aad maqlaysiinba ay diirada saarto oo aad u xiisaysaa barnaamijyo dhinaca warbaahineed oo ku salaysan arrimaha sugaanta iyo fanka ee dhaqanka Soomaalida gudaha barnaamijka madasha dhalinyarada intaas ayaanu ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Adiyo maad san yahay Jamal Ahmed Usman oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada waxaadna ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.